DJ Showstack.com.
Every generation music.
Year 2000 and forever.
DJ Zengerman.
Ni mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Ni mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Zidala nilimbeche ma connection. Inga balance ni kangala connected. My uncles van drama, my breadwinner. Wama tawa wakanyone lamu side mirror. Zidala nilimbeche my connection inga balance and ikangala connected my uncles van drama my breadwinner wama tawa wakanone lamu side mirror
Neseni liyakta bati tabaishi wane pekala. They keep be calling all the friends or family telling them at desako bati katwa kumana tata. You can see vashitano langi shokari ukari ukari yeah. Oh na 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 na. Ifintu apa namba vachi lamu, lamu. I wish that I could find the way, way.
Mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Zidala nilimbeche ma connection. Inga balance ni kangala connected. My uncles van drama my breadwinner. Wama tawa wakanyone lamu side mirror. Zidala nilimbeche ma connection. Inga balance and I can't get connected. My uncles van drama, my breadwinner. But my tower wa kanone lamu side mirror.
They say I'm boring, boring. Nankani yosa kila chito. Bale manazo, unazo, yeah. They say I'm boring, boring. Nankani yosa kila chito. Bale manazo, unazo, yeah. Sinipe mpandala. Lamu, lamu. I wish that I could find the way, way.
Mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Zidala nilimbeche ma connection. Inga balance ni kangala connected. My uncles van drama my breadwinner. Wama tawa wakanyone lamu side mirror. Zidala nilimbeche ma connection. Inga balance and I can't get connected. My uncles van drama, my breadwinner. Wama tawa wakanyone lamu side mirror. Ni mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Ni mafuna na ino tandizila. Dhonione kangani na sobe sanjila. Kubafana wanga kumkala good example. Machop opportunity sinipe zako. Zidala nilimbeche ma connection. Inga balance and I can't get connected. My uncles van drama, my breadwinner. Wama tawa wakanyone lamu side mirror. Zidala
DJShowstar.com.
Inga balance and ikangala connected. My uncles van drama, my breadwinner. Wama tawa wakanyone lamu side mirror.